sijota mani
e watu korka yimbe helbe na cioda njam kengileba e kunandi mun en dudati modi bamako yalla tachude korka mabbe hikka hono rawanen liwru korka ndu awruti alhal hertado bangal nyaw coronavirus kan non yo honi nato tobe yogabe bemba ka fe e du fratiji rabondiral sabe cioda odo kengileba o ele boli kadan naw kebanen aissata jara e du fashitan umar waygalo
miden deri yaso cetto kengileba bangal nokuno dirtede edem sa dende quartier du fleuve yimbe le hobe ngarta sodde don kenkileba fa taccita korka mudun en ko hewe be do yimbe le bi kolaaki nyaw coronavirus o wana hala fa kulama kay
kenkileba e kala ko min kasnidi do enen min codata minen kay hakle amon jati wala e nyaw coronavirus badam ya e gitan ya do nyawdo covid-19 jongonga forati wo hen fa goto dulladu denno do wana fa hono mu inde yalla hadde nyaw coronavirus o anahani ko tan hore labar denno kenkileba e ko nande mudun ana ele cholla tamro tan codam tachude korka am sabi juna wuri tamruji di ndena
do jamarnde selay hawrtinde fu edo way latade sababu so nyaw coronavirus o lanya non kanko docteur Boubacar Sidiki Ibrahim Dramé kuminido kabar habude ge nyaw o hopital di Mali holitiri wiide
sodde kengilba wana fey chadele ka non ko jamarande hawrta do nok goto ko no waw latade sababu rabondiral suni jamarande tabaki sataji ren turdidi borngulo masko jati lati chadele wana hala wodon dirgul wana hala wodon dirgul yido saraji fuf tawtaaki bokkat joon o den so yimbe na turke boluji goto tawe di lotaka fallaba yama yibe ndabondira
doktoro ngabbe ngadi no dango fewde horobe so bami fan taccita korko muden sella tinno ngattana ko hemude hakkille
tama odo andani dun
ele kabaruji jogaji hultama wiide notrade lay na bawi sakade nyaw coronavirus kanon dunke en cellal penni odo kabar o e wi mabbe yo gongal lay hunde joginde gede haboje ge nyaw yogaji kanon wala ko dum wawani nyaw covid-19 dun timita yotre meden acti covid hande on jarama hedade yo enji yontra warore pati jogi tonno tabade seraji renturdi di ardibe cellal hulti on si jotamani